datimsafi.com.
Kwanza kam kam, jivute kwangu ni pevitamu, bahari kavu izamie, baby mi nawe. Na unishi hamu, chocho kwa chocho sio ni haramu, unachotaka nitafanya mie, usinigawe. Au janitana itika songo mbingo, jua mwezi umenishika kwenye shingo. Mindo bangiri yako nivae, kwa mkono wako tulie, nikikubana ipake pake udambu usiumie. Nisukume, nisukume, farasi wako nidandie, nitoke jasho juu kileleni minawe tutulie.
Basi baby koleza, koleza, napenda vile navoteleza, teleza, kia makando na isogeza, sogeza, na nirudisha utotoni. Basi baby koleza, koleza, napenda vile navoteleza, teleza, kia makando na isogeza, sogeza, na nirudisha utotoni.
Chape, kaudongo ni finyeke, kizani uni mumunye. Tam kama chokoleti, adim kama supageti, unanigusa konani. Nikumbatie, sintoke, nikamatie, nisipote, milele badaye. Niwe na wewe, mindo bangiri yako nivae, kwa mkono wako tulie. Nikikubana ipake pake udambu usiumie. Nisukume, nisukume, farasi wako nidandie, nitoke jasho juu kileleni minawe tutulie.
Basi baby koleza, koleza, napenda vile navotele.